Tumusabira fi abana banasibuka mu mudishika kiki tufukoso mukalero yo mu kintu kutete nkanyobera musukuru mu abana budu tuli ba muwendesi betaga yo kuva kwa mirebere muno mu Uganda nensi z'abazungu nayo abana budu twabazinga koda nabo obongo n'amaanyi abasomoka lwerera fe tukakalabe mutwe wunya tuwangudde banadini ab'ensonga n'ab'ebuddu n'ebyobufuzi abana budu twawamba omulimu oguliko eyasomoka lwera oyo gubanga kibuna omuguduka sipidinka bamazima nnyo nnyo abasomoka lwera abo abeerufu abatatera nakwekibisa katikkiro mayiga azaaliwa naye mbuddu yakoze n'abalalu bamunyenyeza eyo mitwe beeno olwasiima ddamula nti nyoza ggwe nejja n'obukodyo obwasomoka lwera buli buganda ni atamanyi ebadde mu kateeba omwo etemagana nga bimyanso kati omunna buddu yatudde ku mutto gw'omu maaso ogwo tuyinza n'ebiremya abasomoka lwera tute katikkiro eyasooka ku mulembe gwaffe omutebi we buddu mulwanya muli eyakuuma ddamula obwakabaka bwe bwavaawo mayanja nkanja azaalibwa buddu naye gyemu abasomoka lwera abo musigala bizimba enyagala okinoonyereze n'abawasa abakyala b'omu buddu babuuze bakulejjola omudidi gwe bayooleeyo babuulirirwa nnyo okuva ewaka ebuddu tebabanga mu buyisa bwa kiyaye nno si baligo si bassemugayaavu bakola so n'empisa nsaba oyanjulwe buddu eka embeera y'obudde ebuddu waakizaawa ndi akasana omuli empewo ey'obulamu onyirire emigga n'ennyanja omuli n'ensumaki ezo enjunguli nakasulu osomoka lwera olye ettaka okubala emmwanyi n'amapeera ago mufubo n'ensakala emimmo olina gy'osimule y'olaba enseenene zaakisalawo nga nazo kyebuddu yewatuufu gye munaatusanganga okwaniriza okujjudde kwano mukenya kyadde eryasigala buddu eka okumanya obuwangwa n'obulombolomboffe twagafuula mateeka ate nga mawandiike eddiini n'okusaasira afunye nyiike oba obuyoyo osomoka nga lwero gye mu ssaza lya Kabaka abantu abatali mu nkwe abatatiiririra mpologoma buddu buddu kirokota waana mu gweyo tetulina ttabbu tuli wagazingojja ye ne kakutanda n'omala omanya enkumbi ofuuka wa munju kasitatewemakula kerabu ambiyansi esingeyi wano oli ebukesa yazimba munna buddu kimba n'abagagga bangi nga bataate nnyo jajja lubega kasenga weebuddo gasita lulegwe mumanyi nga ntakke muhammadi sebufu baakoze akasimbi abo omugagga nabukera n'omuto bosiko bava buddu baasomoka lwera nabo otera afurikana nannyini yobbuulu weebuddu azaalibwa wali waffe matanga sebalamu amisi ne haruna abo afande kaweesa oweekyazanga wali oyitangako mu kikuba olw'ofunye akadde baana baakoze ennusu ate bonna beewaffe amatooke n'ente n'amatatu beekoffe ne twediima nti tetubireeta abanna buddu tuli beerufu kyatusomosa lwera twajja kukola tulibasirisa nnyo kyokka kwe tukyokooza fe tusinga n'okuwangula entalo abanna buddu tuli beerufu kyatusomosa lwera twajja kukola tulibasirisa nnyo kyokka kwe tukyokooza fe tusinga n'okuwangula entalo okigeza kulooma nze ndi kutya ng'oyisa ekitovu n'otakyewunya mu nsonyoli ngo byasomboole si wali akola n'ebyamagero ng'ate yazaawa dda osaba essaala n'eyita mu yetuuka mwattu n'okifuna ekintu ky'osabye naate ngo byabataasizza bali mitwalo wano kyava alangirirwa olumu mbatuukirivu n'ekigo ekyasooka ddala e Uganda wano bira maliya kisangwa buddu nakyo bayimbi b'empita ettawaza y'okuyimba eyo balamu n'abafu bonna buddu purodakiti sebadduka toofa nannyini musingi guno suuna sekakakiwa ne mukungu bafu basudde yali nnabbi mu kuyimba wano ate amutegeera asabye omunoonyereze nannyini nsibo yali agaba awaadi yasiima yasomoka lwera naye n'ennondo bwa mu kyole ky'abayimbi nzaani neeyanziza mukama wange nnyo ekkubo ly'enjuba yikweteeka yabwe olisanga nali okuterida mudweka laba lodi meye yasooka weyuwano we muddu saalongo eriyasi lukwago tulina nakaga tunda zibibezi godoni wava muno afande kayanje yamala wabapi wembule wembule ajimba bali ani atamumanye lwengo lwengo tinebyuma Edward Sekandi yasomo kalwera naye abebugerere muyogere ngomba abekyaddondo munyumyaki wekula ddala kaceya kaliyo koyogera nentyamu siri mwogezi we wamwe mbadde nsaaga naye biri nkubye ebigambo ennyimba z'obuwemu zatugwa konofeeyo Vincent Ssegawa byendeseyo yongerako awangaali nnyo omwana wa Muteesoyo nantawuna musota mutaddwamu abannabuddu tuli beerufu kweguli nakusomosobeera twajja kukola tuli basirisenye kyokkako tukyokola katusinga n'okuwangula entalo ekyo abannabuddu tuli beerufu kwekiri nakusomosobeera twajja kukola tuli basirisenye kyokkako tukyokola